Fomaɗo e gari kam ɗon kettino Habrou Suka Matoor studio kala goddan toon gettire mona ko Habroujo Aissa Madoul Mundo Abdoul Mundo Fof mo Abdoul.
Jamnu Allah kay Aissa ɗum e gaddanɗen hettinantoɓe en asawe o.
Nder habaruji ɗiɗi hannde ni en puɗɗira e ton enndal gayto paaɗen waddude filla balla ko ummatore hani waddude gam surude lural ko wonno naata caka durooɓe e maremoɓe. Nder yewtere pinnol meɗen jeeya ton enda agada to ɗum waɗi yilawar firta ko e dow kural hisinde himɓe ñaw corona virus. Hano wakkati men kantirana e fijoji men kuccinñol ɓalli. Bandiraawo hitaande fuddar département Gaya lural no naata caka remooɓe imma durooɓe nder majjum du no woodi nawnotooɓe kase no woodi ɓe yonkiiji muɓɓe mursete
noon jaati waɗi Aissa nder hawrinde waɗaani gaya de ɗuni faa hannden ko wonaa no tefe kan wonno ummatorde enɗen waawi tokkirde gam nafude himɓe cakantaraare muɗum ɗe durwo duni faa hannden ko watta ɗe heɓa wowaade saɗormaaji naa mbiyen lural ko wonno naata caka himɓe en kettino ko faadel alu waddi firtaaɗe ngal fulfulde
hitaande fusukaaɓe ummatore no naata e dow fik bolole ko watta hakkunde remooɓe e durooɓe ɗum ndu konnani tewa kadi gom ɓerɗe maɓɓe no metta wakkatiji goɗɗi konda tawan ɓe jaram faaɓe annda ko ɓe gatto ɗum wonno ko asumum abarchi préfet mo département Gaya haali
donc la jeunesse
ndene sukaaɓe ummatore kanana wadde gollal mangal hedde to durooɓe kam fuu e remooɓe ɗon gam hisinde nimɓe iri fitinaaji ɗi ummatore wakkati gon kokkatana sembe jaru jaruji bonɗi ko tabitinta potal e jonde
tir a garantir la paix
ele ko ndungu ngu naati warde joni ɗon Gaya nanaka fuu to wolde waɗi hakkude remoɓe e durooɓe Allah e pirto ko e tindi ko wonno waɗe yaade sukaaɓe ummatorɓe enda ɗum wonno ko Abdourahmani Amadou hoorejo Sawara département Gaya sukaaɓe ummatore haali
min ekkintinama noy min mbawirta surirde fitinaaji eno habaruji ɗin wawi feccidede ko surata ɗum hande jonka e nimɓe paami ko fitina wala ko heedani noon
c'est pas intéressant
hande nde yimɓe ladde ɓe fuu jikke mumen wonanani e dow sukaaɓe ummatore ɓendani
banniraw asa bittiɗo enda fedde iri porte hokki sukaaɓe ummatore lawol haalde ñumoji mumɓen dow fi jandeji
Aissa nder majjum nduni fa hannden ko wattani sukaaɓe ummatore ujunaji joo kan en kawri ton enden nder hawrinde nde ɗuni fa hannden ɗum waɗi filla harkodarta ni filla cellal himɓe ɓenden ɗum fa hannden e denako maɓɓe en kettino ko Olivier Assogba vi waddi firtaɗe ngal fulfulde
iri porte ndeɗo fedde hokkatano sukaaɓe ummatore kaala ñumoji muɗum en eko yiɗi ɓe gaɗi pondol goɗon laatigol dukonani ɓe burtini ɗum ngol pondol dukona ɓe gaɗana dow batu mawɗo dow jande ko watte ñalaɗɗe enna tawite New York leydi Amérique wakkati ɓe burtidu konnani woɓɓe maɓɓe haalanimi honni
a travers dow lawol gol immila ko hoorejo leydi e ONG ɓe gaɗan ko watta bayla heɓo nder jandeji
de l'éducation
ça donne l'occasion à
eɗum hokka sukaaɓe ummatore Niger sembe hollude ko jiyi dey filla jande fuudu harto fina tawaji cemtiniɗi gonɗi no kaɗa wurtinde dardiaji bandiraɓe amen
à nos jeunes frères au fait
Amadou Abdou Ali kawon docteur kawjiɗo wodde jande le ministére hawjinde janguinol nde leydi Niger o wi
je trouvais que ce
min tawi wiɗagol ngol gonga noon gam ɗum holli lamdi eno fi jande wontiri duuɓi mum ni e jiiɗe amin battane jande no wontirni waɗoytande ni sukaaɓe ummatore ɗen ƴamama dow majju
cette question là
gam batte yaadu yesso heɓo leydi Niger ɗo endan sukaaɓe ummatore koɓe kalto ɗum e dabareji maɓɓe ɗi no kaani koƴƴe fa wooɗa gollitire dukonda
Aissa fi rafi ɗotanade fina tawa himɓe wala no soƴƴoro gaɗa to enden ni nder huɓere agades de nde hannden nduni fa hannden nde en daari yeeru yeeruji kulle cottinoji hakkillo ka himɓe ɓuuri hokkude sembe
nonnoon bannira hunde noon ko suuli himɓe sanne hanno madan imirana mayga nana barira ardiɗo sarusi kawjiɗo fi denako sukaaɓe e yaadu yesso maɓɓe nder région agades min kettino ko Moussa Mamma waddi ko ɗum firtiɗen ngal fulfulde
aujourd'hui on constate hannde sakulla ko himɓe tawa nder mum ni woni ɓikko dewoy potorkoye onkoye dambule baruji e nder nokkuji gonto ɓe kawrata eɓe jara kulle bonɗe yaru yaru ɗenne no handi hooreɓe gatta dowmoɓe dambule barɗe ko watta ɓe paama ɓuuɗe naatata
e ceux qui sort
banniraawo joyaade jeeɗiɗi lewru septembre tan du ujunaaɗe ɗiɗi e lasso e ɗiɗi ton en agades projet kariyade waɗi sigila yilaar firtande sukaa ummatore ko e dow fi batte hisinde himɓe ñaw corona virus
mbiyen nduni fa hannde Aissa ko wonaa no tefe nder majjum kam woni ɓeydude sembe ko watta himɓe gaɗa burna mum e nder koyirna misali nduni fa hannde nder wakkati mo ñaw corona virus o enda e raaɓu mum gonno gaddan himɓe saɗormaaji en kettino ko anisé karimo waddi firtaɗel ngal fulfulde
eɓe gaɗa sukaaɓe rewɓe worɓe keme taton laatiɓe ni duuɓi mumen no gaɗan sappo e jeeɗ tati yade chapan tati e joy ka en woni ko wanna tendi ko balde tati do fingudo nyawweten coronavirus e pesogal mudum docteur Shamsoudini horejo porjembitedo karia
le vaccin est là c'est toujours les rumeurs là
kuranga le don halaji nananti ningoni no nja e wartude denne no hani nimbe pama na fakkata wado der gadol kurangal dun sabi ko sukabe umma tore no kani tindi nede gan kambe latoito nimbe jago
pour aller vers l'avant
kambe sukabe umma tore hebe wonnobe no watta sikka sikka e do pesogal enda fu handende enda be jarreke be jabe gada pesogal ko hisitobe nyaw coronavirus ngu enda
j'avoue que avant la fin
fadde e kintino ngol no wade mi yardora kino e mu eno nimbe agadezu do fu jardora kini e beydol andangal mi fami ko gadol tugal ngal no wodani harto cellal bandu am mido sigili du hebude ngal tugal
très près avoir ce vaccin
passant do mo wadani am pirtol ko e do kure nyaw coronavirus mi fami ko pennino himbe gonno kala min ma denno mi milino gonga amma jon mi fami ko penenno mi yaha mi wadana himbe bangere amen pirtol ko e
plus aller faire le vaccin aussi
ngal do jahangal ni wada kana gam batte alla e himbe jahana ko e mu en ngada pesode ko hisita do nyaw coronavirus on enda nenno du ko ndangal yarte yeso ton enda gallure tirozerine kanyum e iferwa
Aissar ko darta fi joji coñinol balli di andani se kettino den ko tarnan fuude Ahmed Wadi
AS Niger ek fedde latol bal Niger hedde ndiama ko latol bal no woni e hore mun te stade general Seyni Kounté lati didde e AS Soar Guinée Conakry to bra taher jibo latol bal meden no yidi hollude nyenyal fa hande an ko darta filla pelle latol bal ko leede Europe dum wadi atalata bitido yaade alarba fedde Maccabi Haifa yeye yebo ndiama kudo Benica Lisbon and the latter ball pelle potter colette Europe dum Real Madrid kando Celtic yey watoy dun gatande tati e bonum kanyi wadi ko fede PSC kando kay yeyi hebo njama ku do Juventus didi e gotel Barcelona kando kay yebo njama ku gatande joyi e gotel do FC Victoria tavidu Liverpool no tawa der pelle de kebay njama ku latter ball hakune do e fedde Naples to watta gattande nayi e bolum kanju wadi ko bi'en jango du e gartando latol bal ko wakati powtiri sukabe jangobe lokol der gallure
do men kantane habuji amen ska mator metti kitna ko kitini men dongi di tinago habuji onyo ndola ertata tidima jonjo bata budu bagot se jango di on kiyari